mazima namwe mulabeyo. Mwana gwe nakwagala, nzenna ne matina, wankubakeko y'omutima, bonna n'okumenya, wankutulakeko, amasanyalaze n'okasala, ekiro sikyalaba, mba ninza ow'omukwano, gyokayongekake. Matina, wankubakeko y'omutima, bonna n'okumenya, wankutulakeko, amasanyalaze n'okasala, ekiro sikyalaba, mba ninza ow'omukwano, gyokayongekake. Mazima ga Katonda nze ngamba Dex party mukuye chikomando ababadde bawulu banange nze nafunya asinga mampisa ze womutwali amfumbire gigobe kembudde muto ninyira gibakayani emere saze womenda kweraga sikono kwefunye supa mwana wabatendeke empisa zirina koko babanja bemanyi obulungi nga tebalina mpisa mponyeso bugwanki bwanki mbadde mbulya tebunzikusa kati nfunye mu mbo wenjagala wembega mwana gwe nakwagala nzenna ne matira wankubakeko y'omutima bonna n'okumenya wankutulakeko amasanyalaze n'okasala wankubakeko y'omutima bonna n'okumenya wankutulakeko amasanyalaze n'okasala ekiro sikyalaba mba ninza ow'omukwano gyokayongekake. Kumenya wankutulakeko amasanyalaze n'okasala.